Ewenyo kingi tekacha mkubaye kwanzo kanya. Wanchu satai mingi sichaya kalose tuke wafuka taringi nisawa bie fumbo bilie. You belong with you, I want to repeat like sugar.
Come.